You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
Tato mafuta le nei aso fo le nga ton fo yo le va yaso tala masani u simai la ufa fonga.
Ya ole iba valu tisima lima tasfa mo ola ule tio fa no longo i tonu shepten nei. Ya e moliatu ufanga fa tai tato tunu u fa fong fong mail ta pul klamel ne fi fi ya o to on ne mo ngu tia e fa ta lo fa tu e fa fe lo ya tu le to pla malu mal to pa ya sa mo si o tunu pele tamam tina ma tu fa nga mo mal ta tu pul klamel ne fi fi ya o pe fo ye lo fe nga i manga sanga sel tino ya fa ta lo fa ta pul klamel ya tu tu ya e fatalo vot foi au van a ostaulanga ya o fafenga taulangi o lo fafale malui to e feel nei no o shipten ba pe kerben valley ya fatalo fatul tatu proclame a joto ya o pesen nei a metail tatu proclame
Follow my lead, follow I to her. The melee now I'm all we know. taina yoe ole upu moni. Ola fa'atauva a sa fai ma'ame fe au tumutumu mai.
Talo fa samo si o tunu pele ya fa talo fa tu la putalame ile tina ya pa ingutu fa pe fa nau ile lo mi pone ya tsunga ya fasting mal tu lo mal fa nau ya o lo fa tu fa ja put klame ya Adam ma Christina mal fa nau mal pone ya lo fa tu fa ta tu put klame ile fionga ya tu pus la fai ya le Prada liu fau, ya, male fatua, male ainga, maulo fatufo, ele sunga, ele kopo, Conrad, male fatua, male nofo alo, maulo fatufo, ya, umalava, male mawatu to suafa, ya, ae, ole ualofa tu le proclame ya te uto, ya, ole pesel neimo to.
Chino. Tell me what to Shepparton Motorcycles and Power Equipment. Operating from the same location with the same commitment and passion to customer service and the local community that you have come to expect from Juddy and the team. Shepparton Motorcycles and Power Equipment is still Shepparton's home to Honda motorcycles, side-by-sides and power equipment. For sales, service, advice and apparel, call into our store on Benalla Road. Shepparton Motorcycles and Power Equipment. LMCT 11819.
1FM sponsor.
Live and local across the Greater Valleys and part of your community. A 1FM community service announcement.
Would you like to have more energy and feel well on a daily basis? VAC Active Maroopna are one of the very few boutique health and wellbeing studios in the Goulburn Valley area to have a pulse electric magnetic field machine. This special device is used to oxygenate your body, making you feel amazing, helping you perform better, recover from injuries faster, and generally feel fantastic. Try it for yourself. Book a session today with special prices available from just $75 for three sessions. Daphne is waiting to hear from you right now to discuss your road to feeling great at VAC Active, 54 McLennan Street, Maroopna. Call 0438 252 697. That's 0438 252 697.
Station sponsor.
When your backyard or garden needs a trim, a mow, a clean, hit up Shepparton Mowers and Leisure. New owner, new name, and new home of gardening machinery. Stocking a full range of Husqvarna mowers, trimmers, brush cutters, chainsaws, blowers, pressure washers, and much more. Simply put, you'll find what you need there. They got everything for mowing, cleaning, and cutting, with finance options available too. Offering servicing on all of the best brands and free pickup and delivery in the local area. Shepparton Mowers and Leisure, New Merca Road, opposite IGA.
1FM sponsor.
Futele nei ia sofoule o ngātu tonu fōi o le vāiaso, tala masani usi meia lau wha fonga. O le tōwha i atu i loma ne Ronnie Slade o se tasi urua i tama whānau o le atunu uma le Pasifika, na whiriwhiria o se wha masino le wha masinonga o soni ngātu la fono le lalulangi. O le ua wha i lola utele sona whina ngālo le wha i unga le wha masinonga mā walunga le anu fonga ina, ile aso lua sifuru valu a iuni. Le fai unga lea na faa lea o ngā aile faa tautonga o fai pule fidifidia e toa lua sifuru ono. O le vaenga faa upafai o le faa tuatua ile atua saa mo utasi. A ato ai male a iainga na auma ilea faa i unga. E usu ya lo le pale mene tuso le polo inga lea o le maa lo le aso lua sifuru o me. O le unga fo ilewa faa ilo aile le faa msinonga maa walunga. O le ato e asiasi le mta upu le faa tautonga. Ilalo o aia inga faa le tū la fono le principle of necessity. E aloa ia ilo le faa tautonga pe a le usita ia le lo iasiria le malo. Le faa tanunga e longo tangata umo le malo e au fia i tāpenanga. O le usu ia o le fono au fai tū la fono. O le finangalo tu ilo mane Ronnie Slade wa salalau le lo minga o le asalua le newspaper Samoa Observer. O lo ia faa manino a ilo na tomai ma le si la fia o se lo iasinia. Masaa vea fo ima faa masino. O le faa masino nga faa vao malo i heing. O lo ia fau tua ina i le tau na faa aloalo ma usita ia i tangata uma. Mai lava ile ao le malo e o ile lau tere o le atunu. Le tū la fono ma le faa i unga le faa msinonga. Wa faa lia fo ia tui loma. O saa moa malo na tala faa solo pito ana fai ngā malo faa temu kalasi. E le ai ni pū lenga faa tupu e tū tasi ei le pule le ao le malo. Po o se isi to finga ma malu matau aloa le malo. O ona o lo o mā io i o le tū la fono faa vai o le malo tū to tasi. O le faa msinonga. O le taunu unga leo so o se fina unga faa le tū la fono, ma e tū tasi fo i lana faa i unga. O faa masino na fea ngai masu e suengo le mata aupu na taro sa ngai le lo ia sire le malo. Ina ia faya se polo inga e faa lea unga ai faa le tū la fono, le aloa i o le faa tautonga na faya le fale ie. O ila tau ni tamali iwa fidifidia e vea ma faa masino wa iei anga vaa ma le faa au tautanga, e faa foe ai ilo ilongo mata aupu tau tū la fono. O le taro sa ngai le lo ia sire wa faa lia e tū iloma, Sama tu asu esu e ina i tūlanga umatau tū la fono. Masā faa maria ina fo iai inga faa le tū la fono. Olo ia uma i tū awai na fina wina mau na faa vai aia lato finaunga. Ole faa i unga atua le mata upu o faa utua ina lea tamali i ua lewa ni tausanga o vea malo ia sida le tātu malo. E au o na fai tau mai a ea iai. Ma olo o matua manino polo inga na tu ina mai le usui o le pale mene i tutonu o le fitu aso. Ina ia faa malie ina aia ia ingo le faa bae. E faa sino le polo inga le ao le malo le aso lua sifuru o me. Ina ia tau au fia loa le fono au fai tū la fono. I le aso lua sifuru faa o le lama masina. O le mai o le faa sifuru lima aso lo a ia ia le faa bae ua faa lia e tui loma. O se isi le vae nga tau o le vae nga lima sifuru ma le lua o le faa bae. Mo le talo ino le tau au fia nga le paa le mene pe ona faa tonu mai e le tū la fono faa bae. Ma le mafu wa anga fu i lea. O le au mai o le faa i unga ina i au suia no le fono au fai tū la fono i tutonu o le fitu aso. Le ana mai ai le aso nga fua o le nei bai aso. Wa faa ulua tunei e le loia sile le malo se talo sanga ele faa msinonga o talo sanga apili. Ina ia to ilo ilo ai lea faa i unga e faa sino i polo a inga na tu ina mai. E leo ilo a se aso e vala awai lea talo sanga apili a le loia sile le malo. O le faa i unga le faa msinonga maa walunga. I le polo a inga leao le malo le aso lua sifuru o meo lo faatuma wina pelo na malo si faa le tū la fono. Ona ele i toi apidi ina le faa i unga na faa ngā ia le faa msinonga le malo si o lea polo a inga. Na faa tonu ina ai le usu ia le paa le mene le aso lua sifuru faa o me. Peita ia peo na si la fia. O le malelenga i le polo le aso sana toi faa leao ngā ia leao le malo lea polo a inga. Ai faa tonu ina le paa le mene te wao fia i le aso lua o le masina fowa au kuso. Malana sao nuanga. E faa ono to yai se isi fesuia inga e fai fua fua, inisi tū langa e toi ali ali mai. O lo tālia se isi finangalo le faa msinonga, i le faa tautonga i tutonu o le fale ie na faa tino i le aso muli muli, o le faa sifuli maso o lo aia ia le faa vae, e te tau wai na tau au fia le fono au fai tū la fono, i le mai au le palo ta tele faa tautoa i sui filifilio i tū malo, na tusi au iai tangata palota i tū malo e lima sifurma le tasi o le tātu utanuu, Ilana fai ngā filifilinga o le aso iwa o Aperina. O pālota la iti mo i tū malo fa pālota e fā ua mautino le ato e sa ili ni o lātou sui fai pule. I fā langa mai o upu fai o le malo Samoa. O mautino nei o se isi lea tāpena ngā tāua mō vāenga fā upu fai e lua. Le vāenga e pui pui a i ate tau atangata le Hero PP. Ma le fā tua tua i le atua Samoa o tasi. E fua fua tāpena ngā pāti fā upu fai Inu melo na fua na manu malo ai mai le taunu unga le palo ta tele ya Aperila. Fa pele tūlanga wata oto mai ei fa ai unga o tangi o fa to sino le palota. le ua to lua sui filifilia o le hero PP ua faa lea unga ina le faa msinonga ro latou filifilia. Ina ua faa maonia mori anga o fainga faa tosina. O le isi to lua ona sui filifilia ua faa mavae matofi faipule. Ona o malienga tau I faa msinonga o le palota. Ma ua toi fo ia sa ili se finangalo I tu malo I se tasi e tau veina le tofio ia I tu malo e lua. I le lua sfultasio na fua ua umia neia le pati I faa upufai. Ai tu maupere faa tuatua I le atua sa mo o tasi le lua sfuruono. Au talia faa I unga uisi tangi o le palota o lo totoe. O le ua faa I loa le teiteifono le faa tuatua I le atua sa mo o tasi le porokalame. I ao sa mo I lungo le televisio le faa kasa TV. Le sunga la auni le watea polata I vao Fosi Schmidt. O ta pena I toi faa tino alantu faa lawi loa masani bo le road show. I tu malo e faa kwa mautinoa. O le ato e fai alatu fai ngā palo talaiti. O I tu malo nei e au fiei sa ngangalua o sa ngangafā, fale alupo ma le ipata I tūpā I lalo. O le o ngātu tono le iwa ayaso le atu ina atuaifi na unga fai ua loia I tū awai o le tangi tau palota, mai le I tu malo vai singano numele tasi, ina ua mai ana sui suena mori mau. O le sui na tangi na tau aveina le tofio le I tū malo, le sunga lo pao o nā tāni e lumua, na tau alunga I ai mori mau, sa ia te ena tua inga le sui fai pule filifilia, e faa pena ia aveni tube ni tangata I se faa moe moe, e faa to sina ai le langolongo atu I le palota ia aperila. O le vai o se fau o faa moe moe, e au mai ai se faa I unga o le atangi o le palota. O le fai pule fale ata tolu o le sui filifilia o le vai ngai pui puia ia ata tau tangata, le to faa le ala le pule rimoni a yafi, na tusi le komisine o leo leo e veai o se sui o le pati I faa upufai, e faa I loa ia I se latu talo sanga, Ina ia faya ni mori anga o ta, ta I masui umbo le vayanga faa upufai o le faa tuatua ile atua saa mo upotasi. Faa pea ni loo ia si ni e toa lua loo fea ngaime mata uputau tu la fono alea vayanga faa upufai. Wa faa I loa ili komisina o leo leo ili leitio faa vau maa loa ni usila. O le taa lo sanga le nei, e feso ta ili faa tautonga na faya ili fale ie, ili aso lua sifuru faa ome. Lea na au mai ya ili faa I unga ili faa msinonga maa walunga upotau soli tu la fono ili faa tautonga. Ona ele I awai ili au le malo. Wa faa ilua ili komisina le fio ngafu ya vailili Iken Kyle, ilea le iti o faa saralau. Wa ia ineise komisi ya au fia ili sui komisina o leo leo, malo ia e toa lua lmta ngā luenga, wa sila sila le taa lusanga, mailo ai le faya po le faya ni morianga. Wa faa na yaso talun faa ngā solo le konfernisia tina le kalesia metotisi le auso fea alfani, le alo tau au fia le lau mua le kalesia I funga ai fale ula, o lo talanoa ina ai a tina e ma le manuia o tina mta maa itai o le kale si au au. O le fito au suia leo se faa tasinga masani faa le tausanga le auso fea alfani le kale sia, talu ona toro po mai le tausanga le tenei, ona o pui pui ngo Samoa mai le faa mai. O le amatanga o le vaa yaso ona faa lawi lo ai le tusi o le tala faa solo pito, o le maafutanga le auso fea alfani wa mai ona faa li liwine le ngangana pere tania, o se tasi leo ngalu me ngatele, na fi tai tunga ai le maafutanga, Ina ia le ngata e faa iloa lo na tala faa solopito ili ngangana Samoa, ai faa pia foi ili ngangana Peletania. O le mai ai o le konfernisi ele auso le aso oai, ma le tau wafi anga tele o le konfernisi masani ele kale si ele vai o se fong. Leo le a faa o ngai feso o tainga faa o na ponei, e fono faa ta siya imausu nga fono sinoti ele kale siya ia tunu mamao. O se tasi leo au walo feso o tainga e tau o tele, o faa o ngai feso o taiai, A o tau fia I pēr whimalanga inga wha avau mā lo mā sani. O no pui pui nga lavo le soi fua ma le olo tangata mai le wha mai COVID-19 sifunu ma reiva. Whiloa ia tai au, soi fua. Oh, yeah.
Hit up Shepherd and Mowers and Leisure. New owner, new name, and new home of gardening machinery. Stocking a full range of Husqvarna mowers, trimmers, brush cutters, chainsaws, blowers, pressure washers, and much more. Simply put, you'll find what you need there. They got everything for mowing, cleaning, and cutting with finance options available too. Offering servicing on all of the best brands and free pickup and delivery in the local area. Shepherd and Mowers and Leisure. New Merca Road, opposite IGA.
1FM sponsor.
Cardamone from Cardamone Real Estate. I love my real estate. I also call the AFL footy.
Majacek off the ground. Aaron Hamble from Cunnington and Majacek made him pay.
But where I do my best work is in the Goulburn Valley area. If you're looking to buy, sell or relocate, visit cardamonerealestate.com.au and across Shepparton, Kyala, Maroochna, Talamba and Tatura and right across the Goulburn Valley area, you're in Cardamone country.
1FM sponsor.
Three reasons you may need help with your finance. Buying, refinancing, investing. But you don't want your interest rate to start with a three. If it is, you're paying too much and it might be time for a review. Get your finance with PFP and their three levels of wealth creation. They're accountants, financial planners and mortgage brokers. You know you'll be getting the best rate and best of all, their mortgage broking service is free. PFB Wealth Group. They're located in Stewart Street, Shepparton, right next door to the Village Cinemas. Or call them on 1-800-ADVICE. That's 1-800-ADVICE.
1FM sponsor.
At Just Better Care, our goal is to provide you with the very best in-home support experience every day. Our services support people with a wide range of physical, social and intellectual abilities at all stages of life, from childhood right through to a golden age. We are NDIS ready, available 24/7 and operated locally by a local owner. It's what sets Just Better Care apart as one of Australia's leading in-home support providers. Servicing all of rural Victoria, call us on 03 587 32034 and learn how Just Better Care can help you.
Ardmona Primary School takes pride in providing every child an opportunity in learning with highly qualified and passionate staff from the local area. Check us out. Search Ardmona Primary School online and take our virtual tour. Our culture is clear and present in all aspects of the school. Our school takes a lead in supporting individualised student learning programs and is known as one of the most popular schools in the local region. Search Ardmona Primary School today or find us on Facebook. Ardmona Primary School, where you'll find fun, friendly students and one big family.
Station sponsor.
Especially at Inatu, yeah, China to more a war that to proclaim a nephew, yeah, some was your to know, yeah, my lord for a fong a malone, but to a nea so if I'm a wing up, my lole, for my lossy, then why a little yes if I'm my Tony Melbourne, Victoria, region of Victoria, my lord lover, yeah, a little song a little mumma, yeah, I'm my lulu, yeah. Fail of muffin fun. Yeah, man, your title piss and nape and I'm a fai or little lung or some more. Jerome Gray.
Yeah.
accessible eyelid lift strips are revolutionizing the market in the US.
Sena mai le sunga ya leo Danny leo ye o nai singa tuai na yesu ia esel matongo fi ye ato e tai na tu o alta tu fa fung anga samoa ye samoa o umar tatum poklam ne fi fi ye alo fa le tua ai ai se upu po se fam tlanga o le tau tu mali ye alo fa le tua fam ngalo ye o ona fa tu va to on ne mangutia fale to esse mo calma mea ia on tat proclaming on ne fia to ki melo la au fa un no na yaso ia matuai tat proclam fa sa mo pismo na o ma matuai la tato proclame ole tal forma sa mo ia ne tu la fa to fa so fo
Sa'i Supokat Hehe.